Amen. Hallelujah. Kubite kuguru kwawe hasi. komeza komeza umugaragu w'Imana yitwa Jabu reka aririmbe gutyo ni wa mama tuvanga amajwi twumve tuvanga ibintu sawa sawa
Behold, I'm quick to eat in my